shut away. Benny White.
Mada.
Chachaka. Muzima.
Yego weka kwe manyi. Kubanga olimu pambanyi. Olinga chimulie chiton kugambie. Wela bakabili akalala. Uwanga geza no mutambala. Kalo chigeza no mulandola. Eya, eya. Wadenga banji wakugambe bigambo. Baby gambo. Ate kweto ulirizo lulugambo. Olugambo. Wadenga banji wakugambe bigambo. Baby gambo. Ate kweto ulirizo lulugambo. Nebo obo oliwala. Mukwano njafubo kulinda. Kabaleta balala. Mukange njaka ya kusunda. Nebo obo oliwala. Mukwano njafubo kulinda. Kabaleta balala. Bamanyi banja makerenda. Ah ah. Njagala kuba nawe everyday. Everyday. Baby. Omukwano tugukole night and day. Night and day. Na chibanda eyo tiba kugamba tinkulimba omukwano gwa kusunda saba tukuteke kukatandalo baby you are the best I know nakutikire ngule njagala tuzimbe tubengawo awo ewo boli wala mukwano njafubo kulinda kabaleta balala ugwange njakanya kusunda ewo boli wala Mkwano njafubo kulinda Kabaleta balala Bamanyi banja makerenda ah, ah. Yegwe mama kwe simba o oh. Yegwe mama Nze tata akuma o oh. Nze tata Yegwe mama kwe simba o oh. Yegwe mama Nze tata akuma o oh. Nze tata Yegwe weka gwe manyi Kubanga olimu pambanyi Olinga chimulie chitonku gambie Gwela bakabili akalala Uwanga geza no mutambala Kalo chigeza no mulandola Yegwe obo oliwala Mukwano njafubo kulinda Kabaleta balala Ubange njakanya kusunda Yegwe obo oliwala Mkwano njafubo kulinda Kabaleta balala Bamanyi banja makerenda ah, ah. Nebo obo oliwala Mkwano njafubo kulinda Kabaleta balala Mkwano njakanya kusunda